imma draji gonno ñande alalbare nde li jangnira lire bankas caggal jabuji ko wiyete orientation yoga e sarabbe beltike yide himmeji mabbe ngatanama hakkillo wobbe kay mettabe na jili wadde weltingul
au lycée public
lycée public bankas be ngadi kam orienté tawene lycée numuke ko inomi som hebi mi wadan transfer yade to burani kam lycée public jidnomi wadede orienté dun ne mi wadama orienté ton dun weli kam sanne mi won suko am janguɗo second cycle bajangara mi yidi mo wade orienté warde bankas ka bajangara ni be ngadi mo orienté
bankas on la orienté bajangara
to kulkurutun ardibe jande hulti wide jangnide furbade huncenta hore tafun egude iwde ton dun wala yalla dawrudi kaado tidalla e ndara saraba be facintinde himmeji mabbe gilla joni kedana moktar uldu umira kangune horejo academy kulkuru
e après tout
ko buri hewde sa yewi sarabbe ndartan suka mu e ngade orienté les lycées publics ngaji di wakati mo gonden joni o yo wakati transfert non ndiado fo ana ndarta transfert yare les lycées publics les publics ngaidi suka be buri nabede so min teliki transfert ngaji lycée public ndemmu min ewata kanbe yare les lycées privés
nokku ngudirdo bamako kiloji teme tati e chapande jeddi jangnide lire privé en sikaso nelda ka sukabe lukoy hikka ardibe jande hultibide saw mudun yo ko yimbel hewbe pasali e def e le region o ka no futawede sarabe yogabe kay yila mabbe yusuka mabbe nabbe li dedo jangnirde privé de
bingela wadama orienté les lycées welikam sanne bingela hebi def midi no mo yaha les lycées privés sona dum mi weltiniki ko hebi def ko sanne ko bingela wadama orienté les lycées dum welikam fa buri hadi wala
to kolon jeba sukabe likube darnay ko de tafu non nokko o yalla andudo ne kabar mudum wurri kanon ardibe jandebe hultiwide dabare piyama yalla bismude be kedanna bakari kulwali kanko ni horejo jangnirde humaninde demal e margal to kolon jeba
e nous avons
min kebi haldu sukabe be min jidno warale ekol amenga joni ka ko heddi be garana kayeji mabbe ka handen yimbe garbe ana pandi to yontere nde timmata fu be garansu Allah jebi
yiserona
mititina wiide sukabe lokko jugube hakkunde duubi sappo nay e duubi sappo e jeegom ngoni neldaabe yaade le lycée ngaji kala njawtube o do adadu duubi jangnirde ekintingul golle nelda yaade alhaali latudo sababu metti mawdi sukabe lokko yogabe e saraabe holitibe hettinda masere